muyandi makuru bamwe mu banyeshuri bafashwa na FARG ikigega cy'igihugu gifasha abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 biga mu ishuri rikuru rya Byumba IPB baravuga ko babayeho nabi kubera iki kigega kimaze igihe kitabafasha kuva bagera muri iri shuri gusa ku ruhande rw'ubuyobozi bwa FARG mu Rwanda bakavuga ko bagiye kubashyira muri gahunda y'umwaka utaha ngo kubera ko bamwe batagaragara ku rutonde rw'abafashwa n'iki kigega ariko bakongeraho ko bagiye kuba babahaye imfashanyo yatuma amasomo yabo akomeza neza mu gihe bagitegereje ko bashyirwa muri gahunda y'ubutaha nk'abagenerwabikorwa ba FARG inkuru irambuye na Twagirayezu Jean Bosco
ntago turya
kuryama no kwinjira umunyeshuri nk'uko
abanyeshuri bamwe bageze mu mwaka wa kabiri muri iri shuri rikuru rya Byumba IPB bakaba bavuga ko bamaze imyaka irenga ibiri badafashwa kuba bagera muri iri shuri kandi ari abagenerwabikorwa ba FARG ku ruhande kandi rw'abo banyeshuri iyo babajije uko bageze muri iki kigo bakubwira ko batoranijwe nk'ababaye kurusha abandi na CNRG
kandi CNRG mu by'ukuri nta kitakoze twese tugihuriyeho badutoranyije turi abana babaye cyane kurusha abandi
abanyeshuri kandi bakongera ko batazi impamvu badahabwa amafaranga ya buruse mu gihe ahandi mu bigo kuboherezwa mu buryo bumwe bahabwa ayo mafaranga ya buruse si nibyo gusa bakavuga kandi ko n'izindi mfashanyo batazibona byo ntandaro yo kuba bamwe bararetse iri shuri bagataha naho abashoboye kuhasigara bakaba babayeho nabi ngo dore ko barara aho babonye
nta n'abantu tuhazi niyo mpamvu bamwe na bamwe byaranabananiye ndetse bamwe muri twe ubungubu bagiye gutaha kuko FARG yaratwirengagije nk'umubyeyi ubungubu nta n'icyizere dufite rwose cyo kwigira ishuri
kurya ni ugusanga ari kurya nkahita nkomerezaho nti FARG ni umubyeyi ariko noneho nireba ikibazo cyacu
tubaho nabi cyane ushobora kugenda nk'umunyeshuri wenda ukaba wagenda ukamusura nka saa sita nijoro ukaryama
ku ruhande rw'iri shuri rya Byumba IPB bakavuga ko abanyeshuri baje muri gahunda yo gutanga buruse ku banyeshuri batanu bakirwa muri za kaminuza by'umwihariko zigenga ku banyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 gusa ku bijyanye n'amafaranga y'ishuri ko ntacyo babasaba ku murongo wa telefone Radio Flash yashoboye kuvugana na Ruberangeyo Theophile uhagarariye iki kigega FARG mu Rwanda aza kutubwira ko iki kibazo akizi gusa akavuga ko ari abanyeshuri umunani gusa
abo banyeshuri turabazi hari inama ziherutse kujyamo tujye kubasura muri IPB abanyeshuri umunani cyangwa icyenda ubu ngubu nta mafaranga dufite ariko hagati aho ngaho reka tube tubunganiye tubaho udufaranga dukeya two kuba babayeho kugira ngo noneho umwaka nutangira w'amashuri tubashyire muri planning dufite amafaranga yo kubatunga nayo
umuyobozi wa FARG mu Rwanda Ruberangeyo akavuga kandi ko abavuye muri iri shuri kubera kubura ubufasha ko bagomba kugeza ikibazo cyabo byihuse ku buyobozi kugira ngo bafashwe gukomeza amasomo yabo Twagirayezu Jean Bosco Radio Flash mu Ntara y'Amajyaruguru